DJ Blue 254. We are. We are MB Entertainment.
Sana pilirundo gabia Nyati jomo kadiri lalo gabacha Jodonga dengo tika yudo konyrokna Aniwea uru monda sunge jabata Upongto mola toti unanimaliza Nisi na wewe milele mpaka kufa Unisalie watoto mama Na kuwahidi utokosa Aye idogode monda ketie kone mesa Aseko ye inkora teri mosa nyola Mama na
Muziki santima DJ Blue kiboko yao
Sema nikute jioni nitanunua chupa mama Lolo, tupendane paka kufa
Oh sheri, mapenzi ya leo naogopa Kwanza warembo wangolopa Wameweka mitego kwenye maba Ulo, ila ukiniteka sitakata Nitakopa, nitalima mama Nitachanga, nitaiba Oh 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 Tupendane paka kufa
Sikia pesa Mufiki bila pesa
Yeah. rumba ya toy, kuna rumba ya kibichi, utajua ujui. Kuna rumba for all niggas, ila rumba Japani, ya rumba.
Kuna rumba ya state house, iko chini ya maji. Kuna rumba ya bunge, ya majambazi. Ukileta ujinga, utalala ndani. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba Japani, ya rumba.
Hapa ni wapi, tumezungukwa na shisha na shasha mani.
Oh no,
Japani, Yorumba.
DJ Blue 254.
Yeah. brada. Squeezy my dem ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. My boy wengine blanda. Wata kukulia mama. Na kuchekeshe sana. My dem. Madem wa siku hizi. Wana machali wengi. Nilichapa moja juzi. Ika ingia ndani. Dive.
Kidogo ghafla ujipate tuko Nairobi gossip ujipate uko Kidogo trend Twitter bado uko yoyo Dimore amekuja sa kuchachisha Adi paparati wanapiga picha Cheki luku safi Rayana piga binja Sayana piga shugli Boka inasonga Leo kwangu kesho kwako si judge mtu Leo neza kuwa tajiri kesho una kitu Wengine wamejawa roho za kimajitu Kesho neza kwa ni wewe unataka kitu Kizangila kizangila wae Kizangila noma, kizangila tafa
Kizangi kizangyo zali ya namo
Kizangila wa,
kizangi kizangi mabidanga na zana
Kizangila tafa,
kizangi kizangyo zali ya namo
Kizangila wa,
kizangi kizangyo zali ya namo
Kizangila tafa, kizangila e, kizangila wa Kizangila noma, kizangila tafa
Choma picha
mara ngapi We unajua ulikuja dunda saa ngapi Kweli unajua umekunywa sasa bia ngapi Brother man Kunywa maji zitulie Unachoma picha Kabla mabloga kutumie Kujenga picha Au makara wakukujie Uzidi choma picha Kuna wale wakuchocha Usikika
Kidogo kafla ujipate tuko Nairobi gossip ujipate uko Kidogo trend Twitter bado uko yo
Kizangila Kizangila wa Kizangila noma Kizangila tafa
Kizangi kizangyo zali ya namo
Kizangila wa
Kizangi kizangyo mabizanga na
Kizangila tafa
DJ Blue kiboko yao
Mali gafi, mali yote yangu Mali safi, kijana fine wine Mari daddy, mali yote yangu Abebo ya wa,
abebo ya wa
Ibersana ya wa,
ibersana ya wa
Abebo ya wa,
abebo ya wa
Inkanye ya wa,
inkanye
Kijana fine wine Mari daddy Mali yote yangu Abebo ya wa
Abebo ya wa
Ibersana ya wa
Ibersana ya wa
Abebo ya wa
Abebo ya wa
Inkanye ya wa
Inkanye
ya
wa DJ Blue 254
Mapenzi Ni kama sijawahi pendwa hivi before Kibula kanyora ni more Bimeda kendo herani oroma Woisi lual kakihera ilumba Makumaya nyasa chena waroga Mali safi, mali fine Mali gafi, mali yote yangu Mali safi, kijana fine wine Mari daddy, mali yote yangu Abebo ya wa
Abebo ya wa
Ibersana ya wa
Abebo ya wa
Inkanye ya wa
Kila yuka chena Atingo pada Tutodongi perna Ikao namba ya ye Sulweri nasa mimoko misuma Kwa Koso tiko mingale nungono Ema tera peru Maduo kapari Karilo sosukari My love manye chane noka No bela Adunyo miela chaloriwa Kochela Safi Mali fine Mali rafi Ma biyote yangu Mali safi Katoto fine wine Mari daddy Ma biyote yangu Abebo ya wa Abebo ya wa
DJ Blue
Girl, you can make my long Nimi kaongi manai natina Jwe, kakalwi nyobe mora Niti mwanai chunya emo mora Widigidonge woki chunya Ana ea diera mama mirita chunya Widigidonge woki chunya What can I do for you, girl, to be worthy of love? You're so special to me. Without you, girl, I can't breathe. Chabini suru muta mam, maka mam, oni kwaka mam, oni nyota mam.
DJ Blue.
Are you Bogada? Daudi Kabaka. Fadhili Wilaya.
Wasalimie sauti so Salamu zangu kwa Suzano Rio Maroon Commando Musa Juma mziki bila jasho
oh, oh, oh. Kasifali nasikiza Fere Kasikofi nasikiza Wera Song Kasifranco nasikiza Papa Wembae Kasi Shala Mwana Chaka Chaka Kasi Fali nasikiza Fere Kasi Kofi nasikiza Vera Song Kasi Franco nasikiza Papa Wemba Kasi Shala Mwana Chaka Chaka Remi Ongala Chakadala Musa Super Mazembe John Zenze
Hakuna kama Alus Mabele Hakuna kama Pepe Kale Tabu Tabule Simaro Litumbae
DJ Blue
Kasi Fali nasikiza Fere Kasi Kofi nasikiza Vera Song Kasi Franco nasikiza Papa Wemba Kasi Shala Mwana Chaka Chaka Kasi Fali nasikiza Fere Kasi Kofi nasikiza Vera Song Kasi Franco nasikiza Papa Wemba Kasi Shala Mwana Chaka Chaka
Kidumu kibido na emedo Maruti nyumbani na patu kiume nuna sasa nifanyeje Isiwe magazeti, isiwe rudaku Sinafanya mimi na wewe tukosane Uchanita sheri Uchanita baby Nimefanya nini baby Nimekosea wapi sheri Nimezoea Nikifika home Nakaribishwa Na kuitwa majina mazuri Kama baby Sweetie Honey Sheri
DJ Sugar, Blue
Nimekukosea Kama nimekukosea
Mama kabisa. Inasema pole,
nasema pole.
Minaomba radhi, minaomba msamaha,
minaomba msamaha,
minaomba msamaha. Wacha kukasirika na baby, sababu na kupenda,
sababu na kupenda,
mina kupenda.
Chef na mimi PDG, mapenda na bado tukiwa watoto.
Nipo kusea, nilisema sorry. Ulipo nimiza, ulisema sorry.
Wewe ni wangu, itakuita mpenzi wangu. Kila siku mpenzi wangu.
Tulisali,
oh bien que je t'ai dans ton
salut.
C'est tout ce que j'ai pour toujours. Ma vie, ton cœur,
ma vie. Comme
un
humain coucou, c'est un humain coucou, c'est
un humain coucou, c'est un humain coucou,
c'est un humain coucou. Akinipenda baba inatosha. Akinipenda mama inatosha. Akinipenda baba inatosha.
Mwanzo nilikuwa sijui, nilihadithiwa na mababu. Mwanzo nilikuwa sijui mapenzi, niliyasoma kwa vitabu. Sasa nimekuwa nimejua mapenzi uchizi. Yule unayempenda ndo anakunyima usingizi. Kwake moyo unautua bila kipingamizi, na kesho nakuzingua. Mapenzi ya siku hizi, unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Unatuma meseji usiku, anajibu mchana. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Mapenzi unamwona online na chati, na kukujibu hata kiana posti yuko kwa party na marafiki.
Niko single na enjoy. Niko single na enjoy. Mwenzenu niko single na enjoy. Bora niko single na enjoy.
Nikitaka kwenda kidimu,
naenda napate mpaka subuhi.
Apu siulizwio,
naenda napate mpaka subuhi.
Nikitaka kwenda chipsi,
naenda napate mpaka subuhi.
Element samaki samaki,
naenda napate mpaka subuhi.
Juliana liquid yo.
DJ Blue 254.
Ricardo Momo,
sitaki shobo.
Don Fumbwe,
oh shobo.
Salimie mkubwa Fela na babu Tale.
Sitaki shobo na mapenzi.
Don Mendes Mahela,
sitaki shobo na mapenzi. Bora kila mtu kivyake, mwenzenu misiwezi. Na unabora niache asije tokea puani. Kikumbana kidogo kami sexy wake na wana chati, na kuvyu statasi zake wakumbushie zamani. Na
makopa kopa wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana. Makopa kopa wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana.
Ukinyona nacheza mziki sizani na mawazo, jamani kuwa singora.
Uncle Shamte,
ukinyona nafuta shisha sizani na mastresi wala na enjoy ya.
DJ Blue,
wapi mama Dangote.
Ukinyona na kunywa Hennessy sijenda nina msongo, jamani usingora.
Esma Platinum Juma Lokole,
ukinyona na gonga kibati usijenda ni Ahmada, jamani kuwa singora. Miacheni mwenzenu na enjoy. Unafanya nini? Naishi na vyota ndwale. Chikitaka kwenda Dubai, kitamba cheupe kwetu pazuri. Kanga pepeta msondongo.
DJ Blue kiboko yao.
Nijiongele mitego mnayotega, ninaseni yangu. Kabisa milisi nitendeke, maneno yangu yasiwachoshe. Yaliyosema kwangu yote ni mabaya, mkija huku itabidi mumegwaya. Eti nishuke mtangoja tena sana, habari moto tena moto yani fire. Jikusanyeni, itaneni mkutano wenyu wa daily. Mseme nilivyopatwa na mambo mengi, mara nimelani
Blue.
Duwala kuku halimpati mwewe, huo uchungu na uhisi wewe. Utakuthuru utalipata mwenyewe, wacha machungu kwa mafanikio ya wenyewe. Nikijipanga mara nimekuwa mtu kutu, na nikingara mnasema nimeobadu. Nikiwa pesa mnasema tena sponsor, kila ninachofanya kwenyu hamjapu. Chikusanyeni, itaneni mkutano wenyu wa daily. Mseme nilivyopatwa na mambo mengi, mara nimelaniwa mara nimefeli.
DJ Blue 254.
Nini menona, tena naendelea kusonga. Kanijazia Mola na furaha, na tena maisha nimeshona nazidi kusonga. Nini menona, tena naendelea kusonga. Kanijazia Mungu na furaha, na tena maisha nimeshona nazidi kusonga.
Mwana wajisita hambi denyange hutile, na kama uko mbali nami naomba uite. Na titanga umuru wenye na titanga nawe. Chéri baby tuende na wenda huyanda bebe.
Baby shika simu, kuna news fulani. Najua kwamba huna habari, la kwanza fahamu na kuja nyumbani. Yo nimeland wala ina palm ni siri ya sultani. Nasikia kuna jamba, baby relax, wanza kuchoma ubani. Naleta ngarufu fulani, nafanya mina kutamani. Depends ina feel kwa ndani, ifika ni mechi ugani. Yani, honey, distress poga ni majani. Mkuite honey, bani, mebeba madondo ya chwani. Weni ruhusu, sinusu nusu, baby nakuja ni kupe mabusu. Mi wanatembea na silaha butu, wacha waseme ndo mini subutu. Mini kipenda napenda kwa that, so you man. Kama ni uchawi na kubali basi, a baby. Ala kukupacha nasema sitaki. Kama ni uchawi na kubali basi, a baby. Ala kukupacha nasema sitaki. Nimewasili kesi na vuruga nafanya bila wakili. Yani sisiri huku mjini mapenza ni taji akili. Misi ya mini yulo kithanya kosawa nindu mekuwili. Danipo makini huku majogu wa kijiji no wako mjini eh. Hapa nilipo mini mefika na nisha seto. We use kijiko mini koroge juna go mental. Nikikukwaza roi kuumewe kesi ya dental. Na mi wasi mind ya baby ukitaka tushike karenton. So leo ukikosa jomisi kutoki na ngoja ya kesho. Kirumba ya saru wikija madem tufunge maleso. Mi nikipenda napenda kwa dhati, so you man. Kama ni uchawi na kubali basi, a baby. Ala kukupacha nasema sitaki. Kama ni uchawi na kubali basi, a baby. Ala kukupacha nasema sitaki.
Punguze stress, smoke up some more and worry less. Oh, don't you know life is a test? Na kila mtu tuwa na test. Ehe, ehe, ongeza bia. Jaba kwa wale wanaositia. Leta kete paikiwa fresh. Mabati leo highway. Ehe, ehe, I'm feeling blessed. Bashi meja tuna waresh. On the menu they're serving legs. Dress code ya leo ni underdress. Ekelea bags. Ikianguka usi vex. Ngojea tena game next. Usishi maisha na regret.
DJ Blue 254.
Sina kupaye. Cheza mziki pole pole kumaye. Kirumba mziki wa kipeke. Kila mtu na wake jitete. Sina pupa ye. Cheza mziki pole pole umaye. Kirumba mziki wa kipeke. Kila mtu na wake jitete.
Mekuja one man, lakini liwe liwalo lazima to have fun. Na kuona ukiniona you need a real one. We kwangu ushafika, wacha to advance. Show you some romance, yeah. Usisikize umbea. Kama nikulewa leo itutalewa. Italipia kila kitu tapewa. Mimi ndo kusema na kisha tukimaliza tunaenda home.
Sina kupa.
kopa ye. Cheza mziki pole pole kumaye. Rirumba mziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete. Sina kupa ye. Cheza mziki pole pole kumaye. Rirumba mziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete.
Jitete, jite, supus mie lore nyakache. Ojende olo nyore manu kuru kuru kuru.
Ele amai, kilena. Ele une femme, kilena. Mais trop de sangi, 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 mama. Mais trop de sangi, 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 pourquoi. Ele amai, kilena. Ele une femme, kilena. Mais trop de sangi, 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 mama. Mais trop de sangi, sangi, sangi. Pourquoi? On me dit que t'as déjà doté la petite club. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout Kinshasa. On me dit, qu'on me dit que bébé. On me dit, qu'on me dit que bébé. On te dit, il faut m'emballer que t'es jamais là. Que tu passes ta vie au calme et calé sur Insta. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que bébé. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter.
DJ Blue, Blue.
DJ Blue Kiboko yao.
Mon cœur s'emballe. Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi. Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi.
Tiens sur moi, tout le monde est connaissant. Et donnez pas longtemps à ceux qui te dérangent. Aux amassons, on se fabrique tous les temps. En l'exode, c'est nous détruire nos Fatima. N'y vais pas ta vie au coin qu'au point Guinée, si Diana. Non, qui n'y ont des âmes, j'ai la citobona. On a moussongo bongo, angoumi comme Madonna. Oh baby, wahona, oh baby, wahona. Non, she kidding, oh money tatiza. Kini chambali metaniliza. Nasituliza, nasisitiza. Mimimi na wewe du jambaliza.
Ele amai kilema. Ele infam kilema. Trop de sangi 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 mama. Trop de sangi sangi sangi. Ele amai kilema. Kuvalia mini, neza tingiza mbaka ukose kuamini. Neza zungusha mbaka utani ni machini. Tofauti ya kujichocha na kujiamini. Hai ya wajoko, donge inye yo inemi ya mor. Wada mungaro usafi tena handsome. Dichura tegu wanemi ya first class. Mayo, mayo.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifanya juni tamu sana, tamu sana. Naona kuna kitu unanifanya. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Juni tamu sana, tamu sana.
Mayo, mayo, mayo. Ukipinda mugongo, abebo, bebo, bebo. Herani okabe loko, alando, lando, lando. Nyaka milambo, a single, single, single. Ay, ine mama watoto, malovito mamitu, poka biloga. Etezwa vimbe majipu, sito banduka. Dizana lishwa mavitu, kikama sutra. Wapina toa hinguvu ya kukuwacha. Iki kitenda wili, jawabu nisha pata. Jiko kamili, mapenzi ya menoga. Eti baridi, darasa nisha buka. Hata mbiri ali ya baridi mbaya.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifanya. Nitamu sana, nitamu sana. Naona kuna kitu unanifanya. Endelea.
Cedric Banza Ilunga Likonzo Jubu.
Endelea. Endelea. Nitamu sana.
254.
Sirène ya police kumaka na prison. Ya corbillard eko kumbanga na lilita. Epanye nga zoué salaka nga neti drogue ye ye. Ba lèvre na yue la kaki mata mananga. An aucun jour ba l'armée ko visite yango. Présence na yo beton armé ya vinanga yi. Esengwele kaka si souci eme kole kate. Marianne, sotioti ki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza moto a la linzo kawe na ye. Maria Mandala, sotioti ki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza moto a la linzo kawe na ye.
MB Entertainment.
Le monde est trop matata. Hormoto sala le monde est saillon zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Mara Adamu, Adamu pena evae. Présence à Nyokana et langa très matata. Hormoto sala le serpent saillon zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Mon thème de main, boli moi suis ma tata. Souci na kate komi koulou na kata kata. Remonte toi sala mon thème, zayon zambe tata. Kita o kata po boli moto ma tata kata.
DJ Blue 254.
Maria Mandala, yoka bébé na yo, Erike Mandala. Avant toi je n'avais jamais connu Sapiron. L'amour le vrai romantique, l'inégalable. Marianne, Sokioti qui naye. Chagrin, malheur. Oh, Koko Banza, monte la ligne, Zoka Wena. Ah, Maria, Sokioti qui naye. Chagrin, malheur. Koko Banza, monte la ligne, Zoka Wena. Mama Bano, Maria. Moi si à peu mes boya bota mananani. Outawapi Maria, moi Outawapi. Ouzo bango l'élisa et ya koma rouge. Hey, on est là yé bébé. Les aïe bakane. Les aïe bakado.
DJ Blue qui boko yao.
Marianne, sokioti ki naye. Chagrin, malheur. Yo, Kobanza moto la linzo kawe. Ah Maria, sokyo tiki na erike.
Nakutishwa, oh nakutishwa. Moshi pia nakuliziwa. Nakutishwa, oh nakutishwa. Naishi kama waka nalishwa. Nakutishwa, oh nakutishwa.
DJ Blue.
Navutishwa, oh, navutishwa, mama. Sosi delivery, bombe kemikali, mapenzi halali.
Mapenzi legit.
Nilikwanga silali, hapo awali, kanairo hakuna amani.
Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Aki bend over, ni game over. Wanga na sauce mpaka naitisha sosa. Na kulishwe
matamu ya roho.
Na ogeshwe
oh, mamu.
Ngoda mbichi na valishwe. Kidogo tu ninyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa. Naroliwa kisha navutishwa.
Navutishwa, oh navutishwa. Moshi pia nakuliziwa. Navutishwa, oh navutishwa. Naishi kama paka nalishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Haya mapenzi sijalipishwa. Navutishwa, oh navutishwa.
DJ Blue.
Navutishwa mama.
Kuamka kungara na kukaa tu. Kula mahaba ya kistarabu. na tabasamu bila sababu. Kitandani nafunzwa adabu, kuka kukaliwa, kulala kulalia na kulaliwa. Maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wifi imelipiwa eh, nadekezwa eh, upara na papaswa eh, nabembelezwa eh, natulizwa eh, uso nakaliwa eh, nasanifiwa, naroliwa, kisha nafutishwa. Mama, nafutishwa, oh, nafutishwa.
DJ Blue kiboko yao.
Simply Aba Prince ya mboka.
Iko na msupa mambo mbaya, yeah, yeah. Yuma na mbele iko sawa, yeah, yeah. Watu kilandu wanagwaya, yeah, yeah. Totongwa nipa nipaka, yeah, yeah, yeah. Every time I get home, she wanna get it. I put her down on the floor and then she get it. She loves it nice and slow, the way I hit it. Mm-hmm, yeah, the way I hit it. Ooh, she can get it. Baby boy, come on, get it. I love the way you hit it. Come on, beat it, beat it, beat it. Mm-hmm. Ooh. And then I hit it. I tell her, baby girl, you gon' get it. She tells me, baby boy, shut up and get it. Oh no, I wanna get it.
DJ after good hits, na piga
shawa, yeah. Alafu ti kwa ke dawa, yeah. We're gonna test around your power, baby. Toto life for ya Kenya power. As a floss na wewe, kwani hiko nini? As a choma na wewe, adi wasia mini yo. As a zua rapsha, kidia mini yo. Wakae kando fasa, najia mini yo. Ooh, yeah, she can get it. She tells me, baby boy, come on, get it. I love the way you hit it, come on, beat it, beat it, beat it. Mm-hmm. Baby girl, you gon' get it. She tells me, baby boy, shut up and get it. Oh love, I wanna get it. Toto yellow, yellow, she can get it. Toto melanin, yeah, she can get it. Toto lightweight, yeah, she can get it. Toto heavy, heavy, she can get it. Ooh, she can get it. She tells me, baby boy, come on, get it.
Kelele kwa jirani, kwa nini vita ama hini raha gani? Mwingine nasema ah, mwingine nasema uu. Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco, hipulo titani fanya niwe ho. Action night, watoto alale by nine. Ni kudunge vaccine, leo movie ni ya Shaolin.
DJ Blue.
Vita vya kung fu, kung fu. DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku. Kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu. Moja kwa mgu, nyingine kwa kitanda. Okelo mano kung fu, kung fu. BMM na kung fu, kung fu. Wai wai mama, wai wai mama, unazunguka kama nyoka anaconda. Wai wai mama, wai wai mama, unateleza kama mrenda. Lakini nimependa kisi peda vile nependa mix ya broiler na kienyeji vibes. Hebu geuza osheri samake liwi pande moja. Action time, action night, ufike kwangu by nine. Nimetema taxi, amejo wa Shaolin. Vita vya kikungfu, kungfu. DJ Afro kuja utangaze drama. Vita mkanda. Tumefungana pingu, pingu. Moja kwa mungu, nyingine kwa kitanda. Okelo mano kumfu, kumfu. Asuda mano kumfu.
DJ Blue kiboko yao.
Cheri nipeleke Thailand, na mimi nikupeleke Bangkok. Yeah, tuishi juu ya island, tuishi maisha ya kibailando. Yeah, kuja tufanye mambo, mambo. Nikukunje nikufunze ango, ango. Movie na soundtrack ya bango, bango. Action unapewa ni ya Rambo.
Action night, ufike kwangu by nine. Nimetema taxi and then you wash out lean.
Napenda gym kama baba yake Ali. Ndo maswali na juliza tukichwani. Niliposikia na kupata, nililia machozi ya furaha. Ingawa sikuwa ready kukupata, sina budi sasa kuitwa mama. Ila usijali, mama yako mchapa kazi sana. Baba yako ana roho safi sana. Wazazi wako wote maarufu sana. Baby wangu we utatesa sana. Jina Kai, 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 Kai wamuwe. Na mwita jina Kai, 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 Kai wamuwe.
DJ Blue 254.
Kai, 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 yo, Kai, 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 yo, no. Kai, 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 yo, sana. Wazazi wako wote maarufu sana. Kai wewe utatesa sana.
Wankadondoka chini ya kukwa na kitanda kwa wodi. Basi mgongo wa mama nkaufanya godoro. Na kiricho nikuza miogo na viporo. Nilipele kwa shule la bado nikawa mtoro. Kingereza lichoka lili laba tomorrow. Ama today sika fika tamwe kubale. Nikaya juwa mapenzi. Nikagundua bila pesa siyawezi. Ujinga nikadondokea umachinga. Hapa kuchi pana kucha siku zikasogea. Bro baka Dar es Salaam kaza jitegemea. Nyumbani baba na mama wakini yombea. Mwanetu nenda salama na ukipata rejea. Na ukipata hapo ndo akili kanza kukoma. Na nikajuta kwa nini sikusoma. Jisijua loto siri na vyochoma. Na baridi kanipa homa.
DJ Blue 254.
Mi nimepitia mengi ndio maana sio mshamba wa hela. Kwa ajili ya vitu vidogo sigombani na masela. Wekubali kudharauliwa, kukataliwa, kupata majaliwa, kula kinachoriwa. Basi kama tachupa fungu wana mimi. Tukone unavocheza kichina. Baba,
na ulicho nacho. Pia usiteseke kwa walicho nacho. Riziki mafungu saba pengine leo za miasika. Kaza moyo epusha roho ya kusita. Umezaliwa peke yako, utakufa peke yako, na utazikwa peke yako. So usiwaeleze shida zako, kizani ndugu zako, kumbe ndo baya wako. Weko ma basi kama tachupa fungu wana mimina. Leo tukone unavocheza kichina.
Maliza kunywa pombe peleka maisha pole pole. Dajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji yeah. Ukimaliza kunywa pombe peleka maisha pole pole. Dajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali yeah. Foundation weka ya samaki. Ikati kati ya Januari. Kula ukasirishe kamati. Twanga ugali yeah. Foundation weka ya samaki. Ikati kati ya Januari. Haribu jina jenga mwili. Ayo yo.
Aroro. Tungwa matonya chazime kuka bako. Tungwa pia mushipi ya tili ya tumbo. Usia wape kumbula jasho yako.
We are
MB Entertainment.
Wait and be limbili upon him, boy. Wawili, wawili, leoni, boy. Arorona, be any men in boy. Upon him, boy. Piga, kazi, kulima, si chagu, jembe. Zigo, angu, wajani, pepe. Jipange, ama, tukupange. Washa kitu shetani ya hepe. Si alijileta mwenyewe. Hapa ni shangwe tuna mbwe mbwe. Hapa ni mbwe mbwe.
Let's do it.
kapa la vera. House.
Leo siku yako ya kuzaliwa, kula na kunywa na kusazama. Leo ni teni mheshimiwa, baba freshi marashi nimejaa. Maheta wako pale kwenye kona, macho pembeni wakitazama. Ila usiogope choma picha, kesi baadaye hesabu lawama.
Don't be crying on your birthday, mom. Stay away from bad vibes and all the drama. Go ahead and dip it low, drop it low for your homeboy mama. Do what you want and be who you wanna. Forgive and let it come.
Nyuma, ukileta shida utapigwa faa. Wengine mavela, wengine jamba, wengine zote wamezichanganya. Mamanzi wenyu wana tusorora, ukika vipaya tunapita na Mfiri baby bado storyteller. Universal charger strike a number now.
Don't be crying on your birthday, mama.
Shika ni birthday, mejipuliza marash bay. Waresho tajipa I must say, mashi nafanya ze after. Mwendo yetu aste aste, hakuna teki usini rush wait. Bogyo na wika kutaste, vira shafika na lika na ashtray. Ambe soja nita bai chai, achese chini chocho high five. Bia nasikia usha wa ingwai, bifi na kick it like Muay Thai. Oh my guy, niko high right now, why lie? Acha ninge IG sai sai, wapi yu pasodia wifi. Kufiji, warazi pia they be feeling it on the low. Kiki, tutaki peleka udaku bongo bro. Mziki, tunazita kutodhani ni dombo low. It's VP, na wacheki kama ditch na mongo low. Kwa mikono nimeshikilia tambla, gari nimekuja nao pia ni rangla. Game chafu kama nywele kona dandruff, no wonder mina fatona kina Sandra. Akina njoro pale wako juu ya handas, ipatiju kuna vile ina bamba. Birthday boy nimewapigia pamba, tunachanganya mugithi na ohangwa. Eo mira ukinya chanda, chukuroga nimeshikilia namba. Kenya, Uganda, TC to Rwanda, rada ni blanda inakata kapanga. Mama sita napenda yosianda, aina haja shinde ukimianda. Kuja ni kununulie shamba, birthday boy lazima kuchigamba.
Crying on your birthday, mom. Stay away from bad vibes and all the drama. Go ahead and dip it low, drop it low for your homeboy, mama. Do what you wanna and be what you wanna. Believe and let it come.
Kwa
maja na madrama, sinema zetu ni telenovela, eh. Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela, eh. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki, eh. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani, eh.
Aeru maimejamba, sauti soni na dieri ya kumejata.
Kila kona yo yo
extravaganza na mbili alipofika alifunika, eh.
Walifunga milango, wakatupata tuko ndani nao.
wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salwa wapwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye denzo. Na iwe buzu kwao, tunaongoza wanafuata nyajo.
Ayo, rumbo imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza na pisto lalipo fika halifumika.
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na magini, wakapata tushaza makwalini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makasi. Risasi mwendo kasi, nandiye ni msi wa chwena mba.
Ae, rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, kaskazi walipofika walifunika.
Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini, yeah. Wakaja na makiki, lakini zitu kaja na mziki, yeah. Bo, bo, bo.
Yeah, yeah, yeah. Hata wazime chatu tasidi kupate. Bo, bo, bo. Yeah, yeah, yeah. Hizi vitu wazi tatangi utia.
Na wakiapisha,
tunapisha.
Na wakifunika,
tunafunua.
Ewa
DJ Blue 254.